lar portal sappo hetati. Laabi kewdi seytaane on o haɓoto tan yimɓe rewɓe ɓe Allah. Kono Allah holli en hono mbawtotoɗen seytaane. Sa laari he nder deftere Allah he, en jangat hen ko heewi hono mbawtotoɗen seytaane. Yimɓe Israel ɓe ɓen ɓe njehi tan te ɓe jedda Allah, ɓe mbaɗa ko boni. Allah addi yimɓe wiiteɓe Midianite pour ha ɓe keyno Israel duuɓi jeeɗiɗi. Midianaɓe ɓe ɓe gujji awanteeri Israel nde fof ɓe gujji yo naymumen ɗi. Nden Israel naɓe gulli ɓe mbi Allah wallumen. Ñalande wotere gorko goto biteɗo Gideon tambo toon remanno, ta noon mbo suuɗo ɓen Midianaɓe. Ɗon ɗon malaika funtani Gideon, o wi ɗum yaa danda ɓe yimɓe ma Israel naɓe. Gideon wi min hono dandiratmi Israel naɓe, min laako gonmi. Nden Allah wi min mi wondat he ma. Gideon okki on malaika ñamde. Malaika o memi nden ɗon ñamre, o memrire sawru tan ñamde nde fof huɓɓi jaygol. Malaika o ɓe korti ɗum yi. Gideon noon on tuma o andi o kibaru de to Allah mbo immori.